And I say it one more time, yes, I love you. Yeah, yeah. Sitakuacha nawe, nipenzi lako naitaji nane. Nasema sitakuacha nawe, nipenzi lako naitaji nasema.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you doing to me.
Amke nini menza kupendwa. Tena napendwa sana ile tasi jai ona. Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo ala kesho.
My G baby. My G baby. My G baby. My G baby.
Hey my sweetie, I'm so glad that you came my way. I'm glad you love me. I'm glad that you are my baby. Oh my lover, oh my, oh my, napona nkipuna. Sioni kama ntapona. Kukupenda wewe sitoacha.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you doing to me.
Amke nini menza kupendwa. Tena napendwa sana ile tasi jaiona. Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo wala kesho.
My G baby. My G baby. My G baby. My G. My G baby.